Smart talk time, man. I know this, man. It's time to get the people what they want.
Mfupa kama ipo meno improve umuvu Bosi ana neno ila wapambo na nguvu Step by step with my G's Cause my status is bigger now more than 90 degrees Moyo na mani karume and my soul is free Sit back, relax, open eyes and see Mikasa, suka, samufa sana Wapoteza faster kama joto ndana room ya isi Sinaga swaga on top Tuna count to blessing, no time to waste it Can't speak about the hater now Bless close to blessing, mwanza mwanza in the house Yes, yes, na score like Messi Yambiwa unajua, di unakere, na bidu upunguza ujuaji Shimu watu hele, neze skupe kila unachoitaji Pera mpera kama mwera, kashika washikaji Ukisi njake sela, kula story afushushia na maji King Kong like brother Rashidi, always got it didi And I'm here to inspire the kiddy Kileto tata tata mine tatua Cause I don't care what people says wanonchukia na so nijua Ni kwa uwezo wa mkuu na big mishe Wanauliza why sina tatuu na jib vishe Kau na sita kape mbenu ne saba wa saba bishe Show show I want to show you my heart Mana Naneza jinyima fumamba wakajipa Mana Naneze kala kwako atakama ujapika Mana Fosu uvuri uvurika kimuli muli mulika Ni mtu kasomeo albadiri afu ajabadilika It's going down amazing, sweetie King from streetie, no one to complete Jens kwenye miti, catch me online, I'm here Kamu nacho chako share to chati So tena bahati, every single verse Team Zedi ya planti, draw a party God is great kila wakati Next level, so level za chin, wala za kati Controversial, keep professional, kaza bila tanati Fanya wewe kama unona nachofanya ni easy Dr. Microphone na pingo jumbe vyezo vina kizi Don't touch me please, kwezi touch uta freeze Vuta kiti ka enjoy wine kari di wizi
Sure, sure So it's time to give the people what they want This is for you and you and you and you back there
Usoni ukinitazama tutajua nini Sijui nani amewadanganya yo mtajua nyinyi Memzingua jini ndo ambacho najua mimi Kwa milima itakutana ila bado sijajua walini Kwamba wamba wa catch feeling labda mchalaze gita Ka unajua ujajipanga usitangaze vita Kwamba maisha nabadilisha utadhania filter Mlo mwambia nizuie kana mbia pita Usemdhania ndo mbaya atakukunjia ndita Risivia ipake madoa utadhania chita Yes because of money Yani mtu kumi na bele tisa afu usi kwa manane Usimpange nini nifanye wai tubishane shano Usiforce it fanane usije sababisha nkutukane Zunguka tukutane uswazi mdwanzi Ivi unafanya kazi ili ule au unakula ili ufanye kazi Sawa mimi shamba we kipi kikusikitishacho Mikono unailamba vipi wakati umekula kwa macho Cholo kicholacho ila kila bosi na bosi wake Kwa ushindi lazima kubali kataa taka ustake It's going down amazing sweetie King from streetie, no one to compete Jens kwenye miti, catch me online, I'm here Kama unacho cha kushare to chati So tena bahati, every single verse Team Zedi ya planti, draw a party God is great kila wakati Next level, so level za chini, wala za kati Ukitajika utaitwa ukitwa just to play your party Shida so kwanguka, shida nkushindwa kusimama ndio Kuna maisha ya ibu kabla mafane kio ndio Mwene njana choice, kila kitu anasema ndio Ndio, 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 ndio